Niliomba Mungu anipe wewe na zawadi na kanipa. Pende mameshimu watu uwae wenyewe kuwasabika. Kuna leo, kuna kesho, ujui nani atae kuzika. Mungu ndio pawa, katupendelea, yekasema sawa, tulichongojea. Baby shower, tunasherekea, wewe kwangu mpwaya. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyu wapa namleta. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyu wapa namleta. Machozi ya fura, weka mapozi kwa poste picha. Ringa ringa, imechi umeshinda. Mina kosa cha kusema, pakushinda nimepenya. Umenipasi popa tupu tupu, na iyo na nyata njema. Mungu ndio pawa, namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta.
Baba mtoto wangu leo amesema kwamba
umesemaje hapo?
Baba mtoto wangu, it's so good kuongea.
Of course. Oh yes, baby.
Yes, Mungu akakushikia
kama hivi.
Yeah, baby.
Kila sipata nikiwa namuomba Mungu na kumwambia sana yeye. Namwambia Mungu, bless baba wa mtoto wangu. Endelea kumbariki baba wa mtoto wangu kwa sababu nisingeweza bila yeye.